Let me read from Psalm 96.
Anfunde indumiso 96 phambi kubasithandaz.
I ask.
Ndicela kuba sime ngeenyawo ngenxa yoko. Indumiso 96.
From verse 1.
Verse 1.
Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord.
Vumani kuYehova ingoma entsha. Vumani kuYehova nonke hlabathi. Vumani kuYehova bongani igama lakhe. Shumayelani iimini ngeemini iindaba ezilungileyo zosindiso lwakhe. Balisani ezintlangeni uzuko lwakhe. Bulisani ezizweni zonke imisebenzi yakhe ebalulekileyo. Ngokuba mkhulu uYehova engokudunyiswa kunene. Uyoyikeka yena ngaphezu koThixo bonke. Ngokuba bonke ooThixo bezizwe abantu zanto. UYehova yena wenza amazulu. Yindili nokugangamela phambi kwakhe. Ngamandla nokuhomba engcweleni yakhe. Mnikeni uYehova nina mizalwane yezizwe. Mnikeni uYehova uzuko namandla. Mnikeni uYehova uzuko lwegama lakhe. Thwalani umnikelo nize ezintendelezweni zakhe. Nquleni uYehova nivethe ezingcwele. Thuthumelelani phambi kwakhe nonke hlabathi. Yithini ezintlangeni uYehova ngukumkani. Liya kuzinza ngoko elimiweyo lingashukumi. Uya kugweba phakathi kwezizwe ngokuthe tye. Liya kuvuya izulu ligcobe ihlabathi. Luya kugquma ulwandle nenzaliseko yalo. Liya kudlamka ilizwe nento yonke kulo. Ize imemelele yonke imithi ehlabathi. Phambi koYehova ngokuba esiza. Ngokuba esiza kugweba ihlabathi, uya kuligweba elimiweyo ngobulungisa, nezizwe ngokunyanisa kwakhe. Masithandazeni.
Lord our God,
Nkosi Thixo wethu,
who are we,
singobani,
that we may speak with thee,
ukuba singathetha nawe, ongcwele, oyinyaniso. Singobani ukuba wena uthethe nathi. Thixo othembekileyo, sifumene ubabalo phambi kobuso bakho ngenxa yokuhlangulwa okwathabatha indawo eCalvary. Phayana imvana kaThixo yanikela ubomi bayo, yaphalala igazi layo ukuze kuxolelwe uninzi, kwaye singaxhamla kuko ngobabalo. Nkosi ithembekileyo, intliziyo yam yashukuma, ishukunyiswa kukudumisa, ukuzisa kuwe uzuko egameni lakho, ngokuba into ezinkulu usenzele zona kuzo zonke iziphelo zehlabathi. Nkosi ethandekayo, iba khona kulo mhlangano. Siyacela ukuba uzise ubabalo, ukuba sithethe ubabalo, ukuba sive. Nika amazwi esithileyo. Yanga umoya wakho ungathululwa kwakhona, usifundise, usikhokhele kuyo yonke inyaniso. Nkosi ethandekayo, asikho lapho ukuba nje sinokuzivisa kamnandi ngenkolo. Sihlangane apha phambi kobuso bakho, phambi kokuphela kwesisukulwana. Wena thetha, wena sebenza, wena uzisa ekugqibeni oko uthe waqala. Silapha ngoku kwindawo yakho engcwele. Xolela zonke izikrelo Susa konke okunokuma phambi kwendlela yakho. Kususe oNkosi. Kuhlambe ingcinga zethu, hlambe inhliziyo zethu, imilebe usingcwalise ebukhoneni bakho bungcwele, egazini lakhe lingcwele, ukuze ilizwi lakho elingcwele nomoya wakho oyingcwele ube nentumekelelo kule yure phakathi kwethu, ezinhlizweni zethu, ebomini bethu. Kuwe Thixo namandla onke sizisa zonke izinto. Kuwe siyazinikela egameni likaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Ningachopha phansi. Ngenhliziyo yonke siyavuya enkosini ngale nkonzo. Sisazi ukuba usisikelele amaxesha amaninzi kwaye uzawusikelela kwakhona namhlanje. Samkela bonke abo mhlambi abalapha okokuqala egameni elihle lenkosi. Benifunda iBhayibhile yesilungu kakuhle kakuhle, Ezra Nehemiya, phaa kwiveki ezidlulileyo ezimbalwa ngoku bendihambahamba uthethe ngokukhulu entliziyweni yam. Ndifuna ukwabelana njengeengcinga ezimbalwa kuthi sonke ndifunde izibhalo kukho oku. Ndifuna uqala kumaHebhere chapter 8. Mahebhere chapter 8. Ilizwi elithethe kakhulu kumvanje kubo bonke nabo bafuna umisa imihlaba yabo phambi koThixo. Asinamdla nje ekwenzeni inkolo nje encinci, kodwa sinomdla ekwazini uThixo necebo lakhe eluntwini, kwaye sibe noThixo ekupheleni kwawo konke. KumaHebhere chapter 8 indawo yesibini kamqolo wesihlanu. For see, saith the Lord, that you make all things according to the pattern showed thee in the mount. We have said it often enough. Bona bathi the kingdom of God, not everyone can do what they want. The kingdom of God is not the kingdom of a man. The kingdom of God. Bona bathi bakhonze umzekelo nesithunzi sezinto zasemazulwini, kwanjengokuba uMoses wayehlatyelwe nguThixo xa ebeza kuufeza umnquba, kuba wathi khangela ukuba uzenze zonke izinto komfuziselo owawuboniswayo entabeni. Asenze into ngokuzithandela, konke kwenzelwa kwenzeka ebukumkanini bukaThixo, kwaye ebukumkanini bukaThixo kuphela into ethethwa nguThixo ilungile. Akukho mntu nento nokuyitsho ebukumkanini bukaThixo, kwaye unabani na owenza gwenxa ubukumkani bukaThixo aqale obakho ubukumkani, aqale aphakamise isenzo sakhe aze aphakamise yakhe inkqubo. Uzawuthi ngenye imini amele ahlawule ngokukhulu. Ubukumkani bukaThixo buphantsi benkathalo yobuThixo, kwaye kuphela nguThixo omakabe nokutsho njengoba kunikiwe. Qaphela, itsho inkosi kuye, ukuba khangela ukuba uzenze zonke izinto komfuziselo owawuboniswayo entabeni. Manifunde kuEzra chapter 1. Ngokuba sijongene kakhulu kweli xesha nokubuyiswa kwabantu bakaThixo njengoba bekwenzekile ngoko kwixesha likaNehemiya, uEzra uZerubhabheli, kuba ukhonkxwa kufikele ekupheleni, ubukumkani bukaThixo ubuyele eYerusalem. Yakha elona donga luluqobo, kwakhiwe eyona tempile iluqobo. Isibingelelo sikubuyiselwe yonke into kolona qobo lokuma kwayo. Ngesaquphe sokubuya, inye into yaqala yenzeka emva kwenye. Ayikho indawo eyahlukileyo eyokuba yakhelwe itempile, akho sitshilo sitsha, konke kwindawo eluqobo le yakudala uThixo wayonyulayo ngokokuthanda kwakhe nangokomnqweno wakhe wakutyhila kubakhonzi bakhe. Eso sisifundo sethu, ukukokela kokubuyiselwa emva kwabantu bathixo kwixesha lelizwi. Sibuyele elizwini, sibuyele ekuqalekeni. Umyalezo wokugqibela kumele ufane naloo qasha. Ibandla ekupheleni kumele libe lolwahlobo lwasekuqalekeni, isisekelo esinye, intshumayelo enye. Yonke into kumele ibuyiselwe kolona qobo lwalo. Oku kuko oku kuthethwa kukuthi kukubuyiselwa kwento zonke, ukubuyiselwa endaweni enye kwisisekelo esinye, kulinganiselo olunye, kwaye zomnye umgangatho ngulo welizwi likaThixo. Bonke kumele kulinganiselwe kuloo mgangatho. Njengoba benditshilo, ndandishukunyiswe kakhulu, ndagcwaliswa luvuyo olukhulu ukuba ndazi ukuba xa lifika ixesha likaThixo asenzi into esiyifunayo, senza oko kufunwa nguThixo, sibe yinxalenye yentando. Ayikuphela ukuba siyawukwakha, kodwa siyawukwakha ngokwendlela iNkosi esinike kona, ngokwecebo alishiyileyo. Emva koko ukwakha kugqityiwe endaweni enye kwisisekelo esinye. Ukuba ubuyele ekuqalekeni kweBhayibhile, uzafumana ngokukhawuleza ukuba eli gama lithi Babheli, elibiza ukuba isango likaThixo, liye laba yiBhabhiloni, elibiza ukuba ukubhidabhideka, ukudubadubeka. Xa uThixo esenza into, uvula umnyango, isango, ukuba wonke umntu ofuna ungena angene. Oko kuyenzeka uba abantu nabo bafuna ukwenza into ngesaquphe. Ayiselo sango likaThixo, njengoyakobo watsho eli xesha ukuba amasango kaThixo kwabonakala amasango kaThixo kwehla izithunywa. Abantu bangenza iBhabhiloni emasangweni kaThixo. Sithi nje ngokulula kumele siyeke sinobulali. Ngokunjalo kulo myalezo ngovululekileyo samkele sitsho ukuba endleleni kaThixo, kwinyaniso yobuThixo esangweni iNkosi elivulileyo ngokwesibhalo, yabonani, ndivula kuni umnyango. Yena uyavuya, uyavula, akho mntu unokuvala. Xa ethe wavala, akekho umntu onokuvula. Kodwa uThixo usinike inyweba yokuthi size ekungeneni, ekungeneni emnqubeni, ukuba sive ilizwe liyinyaniso likaThixo. Ngoku sizihlole ukuba ingaba isakhiwo sakhiwe ngohlelo, ingaba umlinganiselo uyaqinisekiswa. Konke sihamba nako njengoba uThixo etshilo elizwini lakhe. Asifunde ku-Ezra chapter 1. Ndifuna ufunde izibhalo kwizihloko ezithile ukuba sinike ukufaniswa kumnqophiso. U-Ezra chapter 1 verse 1. Ke kaloku ngowokuqala umnyaka kaKoreshi, ukumkani wasePesi, ukuze kuzaliseke ilizwi likaYehova ngomlomo kaYeremiya, uYehova wawuxhokonxa umoya kaKoreshi, ukumkani wePesi, wahambisa izwi ebukumkanini bakhe bonke walibhala esithi, utsho uKoreshi, ukumkani wasePesi, ukuthi zonke izikumkani zehlabathi uzinike mna uYehova uThixo wamazulu. Yena undiyalele ukuba ndimakhele indlu eYerusalem ekwaYuda. Ubani ophakathi kwenu ebantwini bakhe bonke? UThixo wakhe makabe naye, anyuke aye eYerusalem ekwaYuda, ayakhe indlu kaYehova uThixo kaSirayeli. Nguye uThixo eseYerusalem kude kuzofika apha ilizwi laziswa ebantwini bakaThixo, hayi kodwa bonke. Ubani ophakathi kwenu ebantwini bakhe? UThixo makanyuke, uThixo wakhe makabe naye, anyuka eYerusalem, makabuyele ekuqaleni. Imfundiso kumele ivakale ivela eYerusalem, ilizwi entabeni yaseZiyoni. Njengoba kwenzekayo, kuya kwenzeka nakwixesha elizayo. Ukufaniswa kulula kodwa kuyandichukumisa apho. Intetho ezukileyo ethi ilizwi likaYehova elavela ngomlomo kaYeremiya lizaliseke. Abaprofeti bazazisile izinto, imigwebo nazonke izinto sele sizazifunda nje kuYeremiya. Ngoku uYeremiya 25 ilapha verse 12, uYeremiya 25 verse 12, kuya kuthi ke xa izalisekileyo iminyaka emashumi asixhenxe ndimvelele ukumkani waseBhabheli nolo luhlanga ngenxa yobugwenxa babo, utsho uYehova, nelizwi lamakaleti tolenza kube senkangala ngonaphakade. Ngokunjalo kunjalo xa ebesazisa iminyaka emashumi asixhenxe seyidlulile, Thixo efuna ukwenza umgwebo abuyise abantu bakhe. Ndifunda kumprofeti uDaniel uchapter 9 umqolo wesibini, uDanieli chapter 9 umqolo wesibini. Ngomnyaka wokuqala wobukumkani bakhe, mna Daniel ndaqonda ngazo iincwadi inani leminyaka elafikayo ngayo ilizwi likaYehova kuYeremiya umprofeti ukuba kuzaliswe iminyaka emashumi asixhenxe ngokusingisele kumanxuwa eYerusalem. Ndabubhekisa ubuso bam kwinkosi yam uThixo ukuba ndifune imithandazo nezitarhuziso, ndizila ukudla, ndinezirhwexayo nothuthu. Umoya kaThixo kubaprofeti waqala ukusebenza kwixesha lokuzaliseka kweziprofeto uThixo azinikayo ngabaprofeti. ababephilile ngaphambi kwabo, besazisa oku kuza kwenzeka noko kuza kuza. Siyakholwa ukuba uThixo uyaqhubeka esebenza ngendlela enye soloko ngokwelizwi lakhe lingcwele, kwaye kumele siziphengulule izibhalo kuze sazi ukuba uThixo ingaba uthembise ntoni ngeli xesha. Ndithanda ufunda kuEzra chapter 2 verse 62, ngokuba kukhona iqela lendawo apho ekumele siziqaphele ezibhekisele kakhulu ekuzeni kwethu, ekubuyiselweni kwethu. Ezra chapter 2 verse 62 no verse 63, abo bakufuna ukubhalwa kwabo kwabhalelwe emlibeni yokuzalwa abakufumana, kwababhalelwe emilibeni yokuzalwa bakufumana, bangcola ke ababa sebubingeleni. Irhulu neli yathi kubo, mabangadli into kwezingcwele kanye kude kuvele umbingeleli oneyurim netumim.
I don't know if we ever talked about this.
Andazi kuba sakhe sathetha ngako oko kule indawo, singakufunda sikufundele ezinye izibhalo kakhulu kwi-Exodus 28 verse 30, Deuteronomy 33 verse 8 nekwezinye indawo, kwiesifubeni sokugcina isifuba sika-Aaron kwekhona amatye amashumi amabini ngokwesizwe ezingamashumi amabini zakwaSirayeli. Kulo lonke ixesha kumele kugqitywe ukuba ingaba into iluqobo kanye ibubuxoki, ingaba ilungile okanye ayiyo. Ngoku eyona owona mdla okuthetha pha sisityhilelo nantoni na phambi kwale ndoda kaThixo iphana kwisigcina sifuba, ukuba ukhanya kukhanyile, ukuba ukukhanya kukhanyile ngokumangalisayo, oko bekuthethwa kuyinyaniso oko kuvela kuThixo. Ukuba ukukhanya kwalawo matye mashumi mabini esigcina sifuba akakhanyi, ashiyeka emnyama, ngoko uThixo wayithula. Ngoko into le ibisaziswa yayingaveli kuThixo. Ingaba ngubani omnye owaziyo ngako oko? Okumele sifunde umnqophiso omdala kakuhle ukuba sazi, ngokuba nam bendinendawo kweli nqaku, ngokuba umzana uBranham uthethe ngokucacileyo kwesi sahluko, wathi ngokukhethekileyo imfundiso yabapostile abashumi anambini ipha kwisigcina sifuba kumnqophiso omdala ubhekisele kwisizwe ezingamashumi amabini seYerusalem. Oko abapostile bakushumayeleyo oko asinakulibali, wayeqiniseke kakhulu ekufundisa, elumkisa nje ekukholweni into engeyiyo yesibhalo. Ngoko oko kushiyeka kumnyama, akukho sithilelo. Xa kungekho sithilelo akukho kukhanya. Xa kuvela ukukhanya kuvela ngelizwi, ilizwi likukukhanya ezinyaweni zam, lisisibane seenyawo zam, kwaye ndinyamezele ngokukhulu ngoba ndabuza abazalwana ngokungqalileyo, ibhalwe phi? Kweza umprofeti ukutshilo, umprofeti ukutshilo. Ungaphosa ukuqonda oko kuthethwe ngumprofeti omkhulu ukuba awukuthathi ukubuyisele kwizibhalo oko akutshiloyo, ukuvumela ukuba uThixo akutsho oko kutshiwoyo. UThixo akaqali uthetha namhlanje okanye izolo, uThixo sele etshilo konke befuna ukutsho ngokuvakalayo. Bekufihliwe, bekungatshilwanga ngokuba ixesha belingekafiki. Kodwa kubhaliwe kwizitshilelo 22, isahluko sokugqibela seBhayibhile, nabana onothi ongeze amazwini esiprofeto sale ncwadi uya kongeza kuye izibetho ezibhaliweyo kule ncwadi uThixo. Khona abantu enyanisweni abongeza izinto ngokukhulu ukuboniswa nokuvakalela uThixo akanakwamkela, akakwazi. UThixo, uThixo oyedwa ufuna ukuhlonitshwa kwelizwi lakhe. Awunofunda iBhayibhile njengencwadi yokufunda nje ukhulisa ulwazi. Kumele ukufunde unokuzinza okungcwele. Apho inqaku lalikukuba kwabanye babengenayo ilentuza incwadi yenzalo yokuba nyani lona ungowesi sizwe. Ngokunjalo inkosi yathetha kwivangeli kaYohane chapter 1 isibhalo esaziwayo, konke azange azalwe ngentando yomntu kodwa wazalwa nguThixo ngentando kaThixo, enencwadi yobuThixo yokuzalwa ezelwe eyimbewu yelizwi ngayo umoya ngcwele ukuba abe mnye noThixo. Ngoba uThixo wazityhila kuKristu wasifaka apha kwesi sizukulwana sobuThixo. Aba bantu kumele balinde ide iUrim neTumim ize, ndizawufumana indawo ibhaliweyo malunga nokukhanya, mhlawumbi ingangu-Exodus 28. Ndijongile ngokukhethekileyo kodwa ngokuqinisekileyo ibhaliwe. Ndifuna sifunde nje ithutyana, ayidinge kube ngoku, mhlawumbi ngelinye ixesha. Ndifuna nje sijonge u-Exodus 28 ukuba pha kumele ibhaliwe ukuba uThixo wanika impendulo ngokukhanya. Ewe, Exodus 28:30.
And thou shalt put in the breastplate of judgment the Urim and the Tumim.
Uze ufake elubengweni lwesigwebo iUrim neTumim zibe phezu kwezintliziyo kaAaron ekungeneni kwakhe phambi kweYehova, ahlale ethwele uAaron isigwebo soonyana bakaIsrayeli phezu kwentliziyo yakhe phambi koYehova. Ndicinga uba nantsiya indawo yokuba kaSawule uThixo uyaphendula nokukhanya kombane, hayi kuphela oko nangesigcina sifuba ngokukhanya ukugqityeleliswa kwento, ngokukhanya ukugqityeliswa kwento kumele kuvunywe. Ukuba akulunganga akukho kukhanya, ukuba khona ukukhanya kulungile. Kunjalo kwintshumayelo. Yiloo nto uPawulos angabhalela Thesalonika kuba nina bazalwane anikho, bazalwane abazintanda nikho sebumnyameni. UThixo ukhokhela abantu bakhe kwelaa xesha xa amaSirayeli abuyele ekhonkxweni, yonke into yabuyela kolona qobo lwayo, itempile, isibingelelo, ukukhanya, konke. Eyona ndawo inobuThixo yabuyiselwa, isisekelo sobuThixo sabekwa, sibekelwa abantu bakaThixo. Ndiyakholwa ngokunjalo kuyenzeka kule mihla, hayi umyalo omtsha okanye owahlukileyo kodwa umyalelo ongcwele kwesona sisekelo siluqobo esenziwayo, esupawulo sathi asikho esinye isisekelo esingabekwa ngaphandle kweso sele sibekiwe, kwaye oko eso nguYesu Kristu iNkosi yethu. Naphi na sitsalwa sisuke elizwini ngelinye ixesha, noba siphantsi kwempembelelo ezithini, oko kuchaseneyo endifumeneyo kukhulu kokokuba akukho mntu oyiqonda iBhayibhile, kwaye ngoku kuthiwa asidingi uba ngoku asidingi uba sifunde iBhayibhile, kwanele uba sifunde iintshumayelo zakhe. Ndathatha nje umphefumlo omkhulu ndathi ngokuqinisekileyo niqaphele, ayikho into ekude kakhulu enyanisweni njengaleyo. Indawo yokuqala yentetho umntu angaphila, ewe, kwakungekho mprofeti. Ilizwi leza ngesityhilelo, kwaye siyambulela uThixo ukuba waba nendoda kuyo owayenokuthetha. Kodwa indawo yesibini yokuvala iBhayibhile, mayingamkeleki kude kuyoba phakade. Ndithe ngenyaniso ndayityhila iBhayibhile yam usukela kulungiselo lukamzana uBranham, ndayifunda ndifunda ngokumhlophe ngamehlo abonayo, ndiyifunda ngokuqonda, ndifunda ndinokufumana isityhilelo sobuThixo nalo lona nqaku liphawulekayo. Ungalahlekiseka ngokukhawuleza ngendlela nje yokuzikhethela, kodwa niyazi uba zininzi iincwadi endinazo ezijikelezayo, ezinye azikho. Khona indawo endithi kumele sibeke yonke into kwizibhalo ezingcwele. Asidingi mntu uba asuse izinto azibeke kwakhona kwizibhalo ezingcwele, kodwa oko ngumsebenzi wethu ocacileyo ukuba silibeke kakuhle ilizwi lenyaniso, sibeke izinto apho kumele zikhona kumihlaba eluqobo. Kwaye ndiyavuya kuThixo ukuba sukele emva ndinokhumbula bendinonxumelelwano olukhulu kuko elizwini lakhe. Ndiyathanda ukuphinda ukuziphinda koko, ukusukela kwixesha bendiqonda kakhulu uba uThixo uthume umzana uBranham njengendoda kaThixo, njengomprofeti. Ndaqala ufunda kwakhona, ndihlola iBhayibhile, ndafumana ukuba izinto beziyinyaniso. Kubhale uncwadi ezenzo abo babeseBere ukuba bahlola izibhalo, ukuba ingabe bekunjalo na, ukuba bekunjalo na, abavanga kuphela, bahlola bamkela uqiniseka ngenxa yokholo lukaThixo ukuba ngaphakathi lufumana indawo yokuhlala. Ayiko kuphela okuvakaliswayo, singathi siphumle kuThixo xa sithi saneliseke ngaphakathi phambi kuThixo. Eyona nto ebalulekileyo kukuba konke kube ngokwelizwi likaThixo, konke okunye kuzawuphumla kuThixo. Phambi koko besiphumle ekubhidekeni ebesicinga uba konke sisityhilele, kodwa akunakubakho kubhideka kwizibhalo ezingcwele. Konke uNkosi wakutsho uPetros noPaulus nakumzana uBranham, wabhala uPetros kwiincwadi zakhe khona izinto ezingaqondwa ezishiyeka zingenokwaziwa, kodwa soloko uThixo asiyalela ngoku asengabo abangafundiswanga. Siyazi malunga nezithembiso uThixo azenzileyo. Siyaqaphela umhla esiphila kuwo. Siyaqaphela umyalezo nomthunywa. Kodwa ndiyanicela masingenzi qela qela lemfundiso ngako oko. Manikutsho oku. Xa abantu bekungqinela oko ukuba unyana xa umprofethi kaThixo omkhulu ethi xa ibuliswa kuthiwe molo nkosi, oko bubuyedeni obukhulu kwaye bubuThixo, ayikho enye into. UThixo undimisile ukuba ndimele inyaniso. Ukuba undibizele ekhaya ngaphambi koko, ngoko ilizwi lam lizawube lisavakala ude ube ngumhla wokuza kaYesu Kristu. UThixo akasinikanga umoya wokunqula isithixo. Siyakwazi ubomi bukamzana uBranham kwixesha lakhe bawa phambi kwakhe bemnqula njengoYesu Kristu bade babhaptiza egameni likaWilliam Marion Branham. Konke okwenzekayo, zonke lo mfundiso yobuhedeni iyathwalwa kwindawo ngendawo. Konke oko abazalwane babechasene nam, ngoku ndiyazi ndim umzana uFrank andichukumisanga nonwele. Ndikwenze konke ngenxa yenyaniso, ngenxa yelizwi oko ndikuphelayo, oko ndikufelayo. Konke oko kumalunga noku, ndiyakutsho oko. Ekupheleni zonke iingcaciso ziya kuswela amandla, aziyi kudlula, ziya kutshabalala. Kodwa ilizwi likaThixo lawuma naphakade. Konke bonke abalamkele ilizwi bashiyeka nelizwi kude kuyoba naphakade. Kwaye nantso eyona nto esikholo sengayo phayan uJohane chapter 10, xa uThixo okanye kwezo zithixo uThixo xa ethumile ilizwi lakhe kubo, obani? Abaprofeti. Konke oko bakwamkelayo bakwamkela kuvela kuThixo, kuvelisa ubomi obobuThixo kubo. Kunjalo nakuthi uThixo unecebelini uqala ekuqalenkweni kwexesha aphele xa ixesha lifikele phakadini. UThixo akanamacebo amabini okanye amathathu, linye icebo lakhe ebantwini bakhe. Uzabona ukuba onke amadoda athixo avumelane nawo wonke amadoda athixo ayengaphambi kwakho. Kuphela abaprofethi abobuxoki abanokutsho into eyahlukileyo ngabo abaprofethi. Soloko bathetha ulwimi olunye lukaThixo. Akukho kungavumelani nditsho kumnqophisi omdala nakumnqophisi omtsha. Konke sibona oko akubhalayo iPaulus kubakosi seKorinto bokuqala chapter 3 verse 10. 8.
According to the grace of God which is given unto me as a wise.
Ngokobabalo lukaThixo endababalwa ngalo ndithi, ngokomakhe osisilumko ndibeke ilitye lesisekelo, athi ke omnye akhe phezu kwalo ngokuqhubeka. Uverse 12. Ukuba ke umntu ukhe wakha phezu kweli litye lesisekelo, igolide, isilivere, amatye anqabileyo, imithi, ingca, indiza, umsebenzi walowo nalowo wobonakaliswa kuba loo mini iyawukwazisa ngokuba iya kuvela imlibo, nomsebenzi walowo nalowo umlilo uya kucikida ubunjani bawo. Bendinomdla kakhulu ngako oku. Alikho esinye isisekelo esingabekho ngaphandle kweso sele sibekiwe. Kwaye esi sisekelo sobuThixo senziwa indlalifa kweli xesha.
Everything that had collapsed.
Yonke into eyachithakayo.
All that was left in rubble and ashes.
Konke oko kwashiyekayo kuluthuthu kuchithachithekile kwasuswa.
The same foundation.
Isisekelo esinye.
In the same place.
Konke kusendaweni okunye. Kwindlela enye. Ngabe yakholoko? Ndiyakholwa mina ngenhliziyo yami yonke. Hayi endaweni entsha. Kodwa
same spot, the same word,
kwindaweni ilizwe linye imfundiso enye yonke into njengoba kwakunjalo ekuqaleni kuya kuba njalo ke nasekupheleni. Kwincwadi yaye kumaHebhere kukhona ilizwe elihle ukuba sazi kakuhle ukuba uThixo athethe ecaleni kwethu akasebenzi ecaleni kwethu kodwa ukuba sonke sibandakanyiwe kwelaa xesha indlu kaThixo yakhiwa phayani tempile kaThixo eYerusalem. KumaHebhere chapter 3 sifunda verse
4
kuba yonke into eyindlu inoyakhayo elo wazakhayo zonke izinto nguThixo. Okunene noMoses ebethembekile endlwini yakhe iphela ngokomkhunzi ukuze bube bubungqina obo bezinto eziya kuthethwa. Ke yena uKristu uthembeke ngokonyana phezu kwendlu yakhe esiyindlu yakhe ke thina ukuba singaba sithe sakubamba ngokuthe nkqi ukungafihlisi kwethu neqhayiya lethemba lethu sada sesa ekupheleni.
So it is not the good beginning
that matters. Ayikokuqala okuhle kokona kubalulekileyo kodwa sisiphelo esilungileyo. Siyaboniswa endlini kaThixo kuba itempile kaThixo ngumnqophiso omtsha. Nitempile kaThixo, nitempile yomoya ongcwele.
Joined together,
si ngaba dityaniswe njengamatye aphilileyo kusakhiwe seso somoya ilitye lembombo nelitye ualfa noomega sifakwe similiselwe kwesi sakhiwo sobuThixo. Onke senziwe ukuze sime kakuhle ngexesha lokwakhiwa kwetempile kwixesha likaSolomon. Uyazi uba zonke amatye adityaniswa kwaye bekungekho kuvakala kuyhamile nenye. Onke amatye enziwe ukuba adibane phambi kwexesha. Xa umhla wokudityaniswa kwangekho kuvakala kwangcono, yonke into yangena kakuhle ngokugqibeleleyo. Kwakungekho sarha, kungekho hamile, kungekho tshizili, kungekho mtshini. Yonke into yadibana kakuhle, yadibanelana ngokuba kwakulungisiwe, ulungiselo lobuThixo. Ukuba sifuna ukungena kakuhle, masifumane ulawulo lobuThixo ngokwendlela yobuThixo. Emva koku akusekho mntu pha sidibene noThixo kuba nolungileyo ukubuyela. Bonke abo ngababantu bakhe kumele babekwe ecaleni babuyele eYerusalem. Xesha lokukhululeka lobukhonkqa ladlulile. Ndicinga nje ngoMartin Luther owayemele ukubuyisela phayana ekukhonkqeni kwaseBhabhele wakubamba ukukhanya kwexesha lakhe uKelvin uSwingli uShevlin nabanye nabanye. Kunjani ngoku ilixesha lokukhutshwa kulo lonke uhlobo lokukhonkxa kwaseBhabhele buyele kumhlaba olungile ongcwele. Okukhulu konke undichumise emoyeni xa emiyalezweni. Kukhona iintolongo ezimiswayo, abantu benziwa amakhoboka ngokutsho, ibandla liyaqhekeka oko kude kusondele njengoba kusondele ukuza kwenkosi. Inkosi iyababiza abantu bakhe, ithethe kumprofeti uEzekiyeli, ndiyakuvelela umhlambi wam. Sinesithembiso Korinti, uba sivile ubizo saphuma, uya kuba nguThixo wethu. Korinti wesibini, chapter 6, isuka kuverse 16. Inakuvumelana kuni na ke itempile kaThixo nezithixo? Kubani itempile kaThixo? Inakudibana kuni na ke itempile kaThixo nezithixo? Kuba nina niyitempile kaThixo ophilileyo. Njengokuba watshoyo uThixo ukuthi ndiya kuhlala phakathi kubo, ndihambe phakathi kwabo, ndibe nguThixo wabo, babe ngaphakathi ngabantu bam bona. UThixo khona into aphezu kwayo, akafuni nje udlulisa ixesha, unecebo, elo cebo liphakade ukuba ngoku ukupheliswa kwentsuku uzisa ilizwi labaprofeti nabapostile ekuzalisekeni, abuyisele ibandla lakhe kolona qobo lwalo lokuma. Ngoku umele siqaphele ukuba kwinyaniso kugqibelele kunjalo oko. Isisekelo esinye, intshumayelo enye, ukukwenze isenzo esinye, konke kuyafana. Kuphela ngoko singaba itempile kaThixo. Le tempile yakho yasithi yakhiwa nguye uqobo lwakhe. Kumele sivumele ukuba sithi silungiselwe esi sakhiwo. Akonelisekanga uba siye ngapha nangapha, kodwa kuphela xa sithi sizamkele esandleni somkhokeli omkhulu, umakhi omkhulu, sithi Nkosi ndilapha, ndenze ukuba ndingene kakuhle kwesi sakhiwo. Emva koko sonke silinde uThixo uba ahambe asebenze phakathi kwethu. Ingaba kho njalo? Ewe. Kwakwenzeka nini? Xa amatye asajikelezile ephana napha, yonke into isephantsi naphezulu, okanye xa isakhiwo sobuThixo simangalisa sidityaniswe eluthandweni lobuThixo, wonke endaweni yakhe, wonke emsebenzini wakhe, yonke into apho kumele ibe khona, kwesona sisekelo siluqobo. Akho mntu nobeka esinye isisekelo. Kumele ndicace, umzana uBranham zange abeke isisekelo esitsha, wagquma okokudala, wasibonisa uba kubonakala kanjani umlinganiselo, naye yonke into besinokuyibona ngoba walukaThixo. Lo myalezo yayikukuba sibuyele elizwini, ilizwi, imbewu eluqobo lukaThixo. Zonke izinto uThixo azenzayo uzenza ngokwelizwi lakhe. Zonke izinto ebukumkani bukaThixo kumele zenziwe ngokwentando kaThixo. Ngabe uyakhona ulungiselo kamzana uBranham? Uxolo, ningixole ngobiza igama lakhe ixesha elininzi, kodwa uThixo umsebenzisile, kwaye ndiyavuya ngako oko. Ngendlela enye kumele simise, hayi ukunika uzuko emntwini, kodwa kulowo makhi owakha isiphatho, imbeko nokuswela imbeko. Ekudaleni isiphatho esukileyo sozuko lwakhe buyele kuye umbumbi, andizuma apha ndibulele isitya, kodwa ndizawubulela umbumbi owasakha kakuhle isitya, wasebenzisa kakuhle uzuke kuThixo wethu, ngabo bonke abaprofeti, ngabo bonke abapostile, ngawo wonke amadoda kaThixo awashiya ukukhanya nokugqibelela ebantwini bathixo, ukuze basuswe ebumnyameni, basuswe ekungakholweni, babekwa phantsi kwenkathalo kaThixo ngokwakha komoya oyingcwele. Itempile yayakhiwe kwakhona ngobunzima obukhulu, phayan impazamiso, izilingo, yonke into ungayifundi, fundi iba lonke, kodwa kubhaliwe isandla sikaYehova uThixo wabo lalinabo, bawugqiba bagqiba ukwakha. Isandla soThixo wethu siya kuba nathi, kuba yeka nje izikhubekiso, ubunzima, kodwa samkele uThixo kumsebenzi wethu. Akukho mntu uyakuma phambi komsebenzi kaThixo osondele ekugqitywini. Apha njengoba sifundile ithi Korinto yesibini 6:16, inakudibana kuni na ke itempile kaThixo nezithixo? Hayi, kwakhona hayi. UThixo akaniki nabana uzuko lwakhe, yena kuphela ufanele ukwamkela uzuko, imbeko, udumiso naphakade. Ngoku kukuthi ukuba sithi ngaphakathi silunge, silungele uThixo uba akhe kwesi sisekelo singcwele sokholo. Ndizawufunda oku kuJuda, uJuda uverse 20. Juda verse 20. Ke nina zintanda, zakheni elukholweni lwenu olungcwele kanye, nithandaza nikumoya oyingcwele. Hlalani nihleli eluthandweni lukaThixo, niyilinde inceba yenkosi yethu Yesu Kristu kuse ebomini obungunaphakade. Nizakhe, nizakhele entwenini? Kwisisekelo esakhe sangcwele. Paulus uthi isisekelo sele simisiwe, esinye asinakumiswa, kwaye kweli xesha izinto ezininzi zaqhekeka, konke inkqwithela, ingxaki, konke kwavela into ezininzi, kwaye uThixo wayengekho kuloo nto, njengencwadi ekwiKorinte kuba abo bogwebo bawukuveliswa emlilweni. Umlilo uya kuziginya izinto, kuthunyelwe phaa emlilweni, kwaye ngumlilo nje omhle onokuqhuma okuthile. Nditsho naphayana, ingaba leliphi icebo uThixo asinike lona kwesi sigaba sokugqibela, ukutsho nje kwincwadi eya eLaodike, wena uze uzothenga igolide enyibilikisiwe emlilweni. Ndiyakucebisa ukuba uthenge kum igolide evuthiswe emlilweni, ukuze ube nobutyebi neengubo ezimhlophe, ukuze wembeswe lingabonakali ihlazo lobuze bakho. Kumele sibuyiselwe ekuqalekeni kolona qobo, hayi oko kwenzeka emva koko. Isiphelo nesiqalo kumele kuba sifane ngqo. Ungakuvumeli uba kusuke oko, njengakumnqophisi omdala umdiyadiya itempile eyawiswayo yaphinde yakhiwa kwakhona, kwaye kubhaliwe ukuba buqaqawuli betembile esibini yakungaphezulu kuleyo kuqala kwaye kwibandla lo Thixo ophilileyo eyindlu yakhe itempile yakhe kumele kwakhona ize kwithuba loba uThixo ahlale phakathi kwethu asebenze ahambe ayikho enye indlela kulungisele lobu prophethi inkosi ibisinike nje ukungcamla kwangaphambili ukuze sazi ukuba usilungisele ntoni ingabe yakholoko lungile kunyanzelekile ukuba simthobele uThixo ngokholo ngokungakholwa siyayibophelela imizandla zikaThixo kwaye asiqapheli ukuba sisezintolongweni iingcinga ezimbi ziba yintolongo konke kungakusifaka entolongweni kodwa kuThixo samkela uzuko olutsha amandla amatsha kwaye awudinwa awutyhafi siyakholwa kutshiwo sisibhalo nina bantu bam phumani nizahluli nento engcolileyo ningayichukumisi itsho inkosi ndandiya kunamkela nina nibe ngonyana neentombi kum mna ndibe nguthixo wenu elixesha lokubizwa kuphume ixesha lolungiselela inkosi sele ilazi ixesha xa yonke into iyawuthi njengokuthulileyo idityaniswe yonke yange imihlangano esinayo imfundiso ukubonakala kwelizwi kungasenza ukuba silungele esisakhiwo okwakhiwo kokugqibela kuze inkosi ithi ngenyaniso kwakhona ihlale ihambe apha kulo mhlaba phakathi kwabantu bakhe ukuze athi kwakhona aqinisekise ilizwi lakhe asikele abantu bakhe ukuze umahluko ungabonakaliswa kwabo bakholwayo bamnqulayo nakwabo bangamkholwayo kumprofethi Malachi kukhona eli gama apho uyawubona umahluko lo undikhonzayo nalo ungandikhonziyo ayiloxesha kuphela uba sivilizwe sikholwe lixesha lokuba sithobele ilizwi ukuba siyikhonze inkosi sibe ngabenzi belizwi sizivumele basiye phambili nje siwe esandleni senkosi ukuze asenze uba sikulungele sixhobe sibe namandla okubuyela kwakhona ekukhanyeni nokuqityeliswa yonke into ivela kuThixo ngokuba konke kwatshilwa ngaye entliziyweni yakhe kwaye kubhaliwe sibhekisela kuthi uba vuka wena uleleyo phapham kuze uKristu akhanyisele ngokunjalo uzoba kukhanya ngexesha langokuhlwa uThixo usinike ukhanya usibonise ukukhanya kobuThixo ngokutsha inyaniso yeBhayibhile ibekwa kwisiphatho sesibane olona luqobo lubuyelwa liyabuyela kwesona sisekelo siyinyaniso kwimfundiso yabapostile apha ndithanda ukubhekisa kumzana uBranham kwiintshumayelo ezinye wathetha malunga nesithilelo 12 apha ithetha ngumfazi enxibe ethweswe isitsaba senkanyezi esilishumi elinambini entlokweni yakhe wathi ngokuqiniseko okukhulu ukuba ibandla lomnqophiso omtsha lithweswe ngeemfundiso zabapostile abalishumi elinambini ewe kukokwako nje uThixo akasitshintshi isisekelo akayitshintshi imfundiso akatshintshi nantoni kuThixo yonke into ishiyekile olo hlobo verse 3.
I am God. I do not change. Hebrews 13, verse 8.
Maybere 13,
Jesus Christ verse 8.
Yesu Kristu unguye izolo namhlanje naphakade.
And remember,
kumbule,
it is from the church,
kuvela ebandleni,
crowned with the doctrine of the 12 apostles,
elithweswe ngemfundiso yabapostile abashumi nabini, ukuba umntwana oyindoda isihlwele singethi soyise. Masithi nje Nkosi, silivile izwi lakho. Uthandabuze akunandawo ukuthi sifunuza njengembewu eyinyaniso kaThixo uba sibe yinxalenye abeyise abayokuthwalelwa etroneni kaThixo ukuba bavuyele kuqala umsitho wemvana baze balawule noKristu iminyaka eliwakhe abe naye ephakadini. Kukhona iziqhamo zokuqala, isihlwele sabeyisayo abamiselwe ukuba bakholwe uThixo, bathembe uThixo, bamthathe ngelizwi lakhe, benze bomelelwe nguye ukuba babe lapha, bakheke njengetempile kaThixo. Ndithanda ugxininisa oku kwakhona. Cela sanuzijonga okanye kwabanye okanye nijonge kum, jongani enkosini, nguye umqali. Njengoba umprofeti uYeremia khona into isiphatho esasingena kuyenza, wabukela umprofeti xa sisiwa isiphatho. Ukuba wena nam siwisa isitya, asinawukwenza isitya esitsha kuso, kushiyeka nje ingceba. Kodwa Inkosi, ummakhi nombumbi oyinyaniso angenza okutsha kumaceba aqhekekileyo, enze isitya esitsha nguThixo wethu lowo. Ukuba sithe samphosa njani phanapha bethu, masikholwe ngayo konke ukuba unokwenza okutsha, ukutsha nje isiqalo esitsha. Size sithi isitya ngenxa yezuko lwakhe phantsi komoya wakhe, size kwesona sihloko sinobuThixo sizaliseke, kuze kube khona ukoyika igama lakhe. Ukuba akhokhona kodwa umele sitsho ithi ndingubani na, ndiyintoni. Suba nexhala, Inkosi inomdla ngathi, yena uqobo lwakhe ufuna uzisilizwi lakhe ekupheliswweni kwibandla lakhe. Kwaye sithi ngenene nayinyaniso sinenyhweba yokuba sixhamle sibe yinxalenye ababiziweyo yesihlwele esibiziweyo kuyo yonke ezi ntsuku. Bonke abangabantu bakhe babuyela uThixo kaAbraham uya kuba nam. Ukuphumla kwezizwe kwahlala apho babekhona, abantu bakaThixo babuyela. Onke amabandla, onke amahlelo, icawa, yonke imihlangano noba iphi izawushiyeka apho bakhona. Kodwa abantu bakaThixo bazawuva ilizwi likaThixo kule yure, babuyele hayi eRoma, eYerusalem, pha apho isikelelo samiswa khona, sakhiwa njengabapostile besakha, bavumele uba bakheke ekweyona sisekelo singcwele sokholo. Ngaba ungumnqweno wakho, ngaba ukunxanelwe, ngaba enyanisweni uyafuna uba yitempile kaThixo, ubekwe ukuze usetyenziswe, ukuze ukuhamba kaThixo kuthabathe indawo itempileni yakhe. Uzawukwazi xa itempile yayimiswa kwixesha likaSolomoni, uzuko lukaThixo lwehla, ababingeleli babengenakungena ngenxa yozuko lukaThixo lalugcwele etempileni. Bawa phayana phambi kwetempile ngokuba itempile athixo yayinobuqaqawulo olukhulu. Sithini ke esibini? Xa itempile yayimise eYerusalem, andithethi ngebandla lomnqophiso omtsha, kodwa umhla wePentecost uzuko lukaThixo lwehla lwagcwalisa yonke indlu apho babekhona. Yayiluzuko lukaThixo gcwaliswa ubomi nangumoya kaThixo. Iilwimi ezabekayo zomlilo ungcwaliswa kumoya ingcwele yonke into phaya. UThixo wayebeka amatye okuqala ewadibanisa ukwakha ubukumkani kuhle. Mzana Smith, sifundile umqolo ixesha elininzi uba inkosi linda ezulwini lide ixesha lokubuyisela kwento zonke, njengoba awakutshoyo ngomlomo wabakhonzi bakhe abaprofeti. Singakufunda kuzenzo chapter 3 verse 19 to 21, nantsi ayibhaliwe:
Waits for the moment until all things have been restored.
Ukuze inkosi,
and we testify that his return is
lo kumele okunene ukuba amazulu amamkele kude kufike amaxesha okubuyiswa kwento zonke. Kunjani kumele sikhale inkosi baninceba kuthi ulungisa lola yenza uba kulingane ukuze ngethuba lokuba sidibane akho mntu okumele ukuba axhomeke komnye ukuba amsuse amse ngapha nangapha. Lelo xesha akunyanzelekanga kwelo xesha oko. Into esiyidingayo yinto eyahlukileyo nje, ukuba asizivumeli ukuba siwe ezandleni zomntu kodwa ezandleni zikaThixo. Hayi omnye esebenza komnye, hayi omnye esenza omnye uba lingane njengoba kumanelisa, kodwa uThixo esenza uba sonke silunge ukuze apho sikhona silingane kakuhle. Uyinkosi owakha indlu yakhe. Singajonga izibhalo ezininzi nakuTimothe wokuqala 3 verse 15 malunga nendlu kaThixo esisisekelo nentsiko yayinyaniso nokuninzi. Namhlanje owona mdla wam yayikukuba kuboniswe kwizithunzi oko kwenzeka umnqophiso omdala uba uThixo unecebo ngabantu bakhe. Okwesibini, kwicebo likaThixo kukupheleleliswa komtshakazi komtshakazi webandla kaYesu Kristu. Emva koko ilizwi liyabuyela kwaSirayeli. Ngoku kumele samkele uThixo ngolo hlobo alulo. Oko kwenzekayo kuyenzeka ngoku oko kukwakhiwa kwebandla likaThixo likaYesu Kristu ngokwelizwi elenkosi uba ndiyakulakha ibandla lam. Yena uyakha, uthumela abaprofeti, uthumela abapostile, uthumela izwi lakhe. Wenza kulungi, uyalungisa, ubeka izinto ngolungelwano, wenza kudibane. Kukuwe nam ukuba sibeke intando yethu kwintando kaThixo. Singongeza enye ilizwi kulo mxholo koko singafuni ukuya ngokuhle kuko, ngokuba mabini zimbini iimbono ekwenye icala nenye icala. Masifune oko uThixo akufunayo, sidibane kakuhle kwintando yakhe. YayinguLucifer owatsho amaxesha amaninzi empumelelweni ethi, ndiya kunyukela ezulwini, ndiya kuba njengosenyangweni. Funda nje amaqela amaninzi esithi ndiya ndiya, kodwa konke kuya kuwa. Ukhona undiya pakumnqophiso omtsha. Inkosi ithi nje unyana womntu, hayi intando yam kodwa intando yakho mayenziwe. Ilizwi kwincwadi eya kumaHebhere ekuvakaleni kwencwadi kubhaliwe ngam, ndizile ndizokwenza intando yakho Thixo. ilizwi libhale kule ntando singcwalisiwe ngokunye nje zintando kumele sibonakale kuyo wonke umbhalo ngoku kude kube sephakathini kungentando kathixo kwaye kwintando kathixo kumele uba sifumaneke ukuba sifuna uba yinxalenye yokuthi kwakumisele ixesha. Ndiyakholwa oko kuko okuqhubekayo ngoku kuyintando kathixo. Ndiyakholwa ukuba uthixo usebenzisa ulungiselo lobuprofethi ukuvula amehlo ethu okomoya sibone siqaphele kuba zeziphi izithembiso uthixo azenzileyo. Ngokwesibini ukuba iimfihlelo ezaziselizwini ezazifihlakele ngoku zitshilile siwa kwiGenesis siya kwisitshilelo 22. Eyesithathu ukuba thina njengabantu bathixo kumele sibuyele kwesona selo singcwele sokhona ukuba sithi sakhelwe kwintempile yokomoya kuze uthixo kwakhona atshile uzuko lakho emhlabeni ukuba angahlali ahambi phakathi kwethu. Ngokusinqungileyo uthixo usinike ilizwi lakhe elo sihamba nalo ngovuyo ukutya okokomoya ngexesha elifanelekileyo ukuba kukhutshwe oko sifuna ukucoceka njengokuba kwakushiywe kuthi ngokucocekileyo sifuna ukugqithisa ngololo hlobo mhlawumbi le mana ifihlakeleyo inobuthixo esiya kuyitya kweli xesha nje ukutya okokomoya kuyinyaniso kwelizwi likathixo elitshiliweyo kusisikhanyiso ebumnyameni. Ngakoku ndifuna ukuvala Petros emva koku wakutsho ukubhaliweyo kuba sinelizwi eliqinisekileyo lesiprofetho elikhanya njengesikhanyiso kwindawo emnyama. Ilizwi elitshiliweyo liza likukhanye koku akukhanye sibona ukuba oko kulungileyo phambi kothixo. Xa ilizwi lingatyhilwanga kuwo wonke umoya ongcwele mhlawumbi kukhona okucacisiweyo kwiindlela ezithile kodwa xa lutyhiliwe ngomoya ongcwele phayani uba bubomi phayani iba namandla ibukhali macala konke kohlukanisa umoya nomphefumlo. Siyafunda iziqhamo uthixo azimisele thina ngokuba asinakubazisa phambili ngaphandle ngokuba uba usebenza ngaphakathi kuthi. Yanga uthixo asikele la mazwi kuthi sonke yanga singakuthabathela entliziyweni siqonde ukuba ixesha liqiniseke kangakanani. Masikufunde kuEzra kuNehemiya abo ababexutyiwe ababekhutshiwe kwixesha apho itempile yayisakhiwa kwakhona bonke abo babekelwa bucala ababeyihlekisa akusekho mxube kwela xesha likuphelile uthixo usitsalile wasikhupha kuwo wonke umxube usikhuphile kuwo konke uba sivelisa into ngawe ngobaba lukathixo kuthi ngathi ukuba kusentandweni yakhe makube njalo ngathi eluzukweni nasendumisweni yelizwi lakhe elingcwele. Amen. Masimeni ngenyawo sidumise inkosi sonke nabantu oza kum andiyi kumlahla. Ewe ukhalile watsho yizani kum nonke nina nibulalekayo nisindwayo umthwalo ndiyakunika ukuphuma ndiyakunigcwalisa ngomoya wam ndiyakunika ukuphumla kwemiphefumlo wenu phumle kuthixo phumle ezandleni zenkosi yam. kukhona ukuphuma kwabantu bathixo kwindawo engcwele kwimihlaba kathixo elungileyo njengokwasekuqaleni kuyaba njalo nasekupheleni sakhiwe sinye imilinganiso eminye umlinganiso omnye yonke into njengoba injalo ekuqaleni ngoku kunjalo nasekupheleni inkosi isinike umyalezo wokubuyela kubaba lukathixo ingaba akumelanga asinike ubuyisela yena uthe wasiphaphamisa ithemba eliqinisekileyo elizisa ukholo kwilizwi lakhe lesithembiso ngayo umoya ongcwele akayi kugqiba yena unako uya kukwenza indumiso egameni lakhe elingcwele kude kuyoba nginaphakade amen.